Remember where you come from. Sambian Music Published on CEO.
Haka, sumaona, kuti wanzako wanangala na karechi. Yoko sakirira wa muna venango, elo nishibaziwa nilipo. Haka, makola wako, siwa nitena siriasi. Mama una munga nina joka, kapena nisekes, I'm just a joker. Suzi wa kutindi, iwe ulimo kontolo. Sana nigena kakudula Natumayo bali tumafuno ni tantula Ndaba suma ni kambirako Elo suma ni imelilako Mwenso mwao kareza ine nine chechpua Sometimes ni madauta na beufuna Kapena uma ni onelamo Liuza na lemwa lako Nifuniko funda Kumale ni vena pepo Kapena zoni konda Liuza ni ambepo
Remember where you come from. Zambian Music Published. Co.